Mbaniriza nnyo mu saavisi yaffe amakyagaleero, mbasanyukidde nnyo era nsaba mulamusagane n'abo ababaliraanye nga tugenda okusomesebwa ekigambo kya Mukama twongera ekiseera kino gy'ali n'okusaba. Twongera okusiima nnyo Ayi Mukama okubeerawoko mu masekati gaffe era nga ekigambo kyo kijja gye tuli tusaba emitima gyaffe n'emmeeme zaffe bibe ettaka egimu ekinaasigwa okutubaza ebibala eby'obutuukirivu ebingi ennyo ebinaasigalawo era ne byeyongera Ayi Mukama obungi okuwa n'okwesanga ekitiibwa emireme n'emireme. Tugaana Sitaani enkweze n'emitego gy'ogezaako tubbako ekigambo kyo mu ngeri yonna mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mulamwa gw'okusomesa wakaffe amakya ga leero guli obutuukirivu bwa Mukama Katonda. Obutuukirivu bwa Mukama Katonda gwe mulamwa gwaffe nga tugenda kusinziira mu lubereberye essuula eyabiri mu emu. Amakya ga leero mu ssuula yaffe mwe tulabira okuzaalibwa kwa Isaaka eyasuubizibwa Ibulayimu emyaka 25 emabegako tuusa we tuli kaakano mu ssuula eno eyabiri mu emu. Era oluvannyuma lw'ensobi okwekkiranya n'okulwisibwawo we tulabira obutuukirivu bwa Mukama Katonda waffe era kubanga ye Katonda Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo olw'endagaano gye yakola ne bajjajjaffe abo olw'obwesigwa obubwe ye ku bubwe okutuukiriza ebisuubizo bye nga bwe twasomesebwa omulundi oguwedde mu ssuula eyabiri Oluganda Charles yasomesa era nabeerwa omukisa okuba nti nawuliriza okusomesa kwe okulungi nga we kwali ssabbiiti ewedde. Bwe tusoma mu ssuula yaffe n'eyabiri mu emu okuva ku nnyiriri olusooka okutuusa ku lw'omusanvu zigamba nti awo Mukama n'akwatirwa Saala ekisa nga bwe yagamba Ibulayimu n'akola Saala nga bwe yasuubiza. Saala n'aba olubuto n'azaalira Ibulayimu omwana ow'obulenzi mu bukadde bwe. Mu kiseera Mukama kye yamugamba Ibulayimu n'atuma omwana ow'obulenzi eyamuzaalirwa Saala erinnya Isaaka. Ibulayimu n'akomola mutabani we Isaaka ow'ennaku 8 ez'obukulu nga Katonda we yamulagira. Ibulayimu yali aweza emyaka 10 mutabani we Isaaka we yazaalibwa. Saala n'agamba nti Katonda andeetedde okusekerwa buli anaawulira anansekerera. Era n'agamba nti ani yandirowoozezza nti Saala alifuna omwana naye laba muzaalidde mwana ow'obulenzi. Mukama yeebazibwe. Tulaba nti kyali kisa kya Mukama ezaali enseko z'okwegeya we zaafuuka enseko ez'essanyu eri Ibulayimu eri Saala ab'omu nju yaabwe na bonna abaali bayitira mu kyalo gye baabeeranga era nsuubira n'Abakanani bonna abaali mikwano gya Ibulayimu nabo beetaba wamu mu nseko ezo ezaabajjira mu kiseera ekyo nga Ibulayimu awezezza emyaka 10 ne mukyala we awezezza emyaka 9 ne bafuna ezzadde ery'obulenzi mu kiseera Mukama kyali abakakasizzaamu we kinaatuukisibwa gye bali. Era okuba nti ne mu biro byaffe ebya leero mu kyasa kye tulimu sinnabakulirayo musajja wa myaka 10 na mukazi wa myaka 9 abafuna omwana. Naye okuba nti kituwa obukakafu nga bwe kyali ekyamagero eky'obwakatonda eky'emireme n'emirembe eky'okutuukirizibwako obutuukirivu bwe tukitwalira ddala tikyali kya nnamaddala weewaawo. Na gye tuli leero tulina okikakasa nti kiba kisa kya Mukama okukola nga ye w'aba agambye okusinziira mu bisuubizo bye. Bwe tufuna ebisuubizo bya Mukama gye tuli ne tubyetwalira nga bw'aba abitugambye kiba kisa kye bwe tukirindirira okutuukizibwa gye tuli nga bw'abagambye, kubanga obuyinza n'amaanyi biba bibye okubituukiriza mu birobye okusinziira mu kwagala kwe. Mukama yeebazibwe. Era bwe kiba bwe kityo, kituleetera essanyu erya nnamaddala. Weewaawo, kituleetera okuba nti tusobola okuwa obujulizi oba obujulirwa obwo obuleetera essanyu okweyongera mu bawulizi b'obujulirwa ng'obwo. Weewaawo, kubanga mazima ddala kiba kikakasiddwa nti ogwo ogubadde mukono oba ebadde engalo ya Mukama Katonda waffe ow'ekisa ekingi era atuukiridde mu byonna. Tulaba nti ateekateeka bulungi bwereere gye tuli. Weewaawo, kyava atuwa ebisuubizo bye okubirindiriramu, okubitambulizaamu okukkiriza kwaffe, kubanga abatuteekerateekera bulungi bwereere. Weewaawo, n'olwekyo bwe tutambulira mu bisuubizo bye ne tweyongera mu byo okulaba ekisa kye, mbakakasa nti bwe tutyo bwe tweyongera okuba abajjuzibwa obwakabaka bwe, kubanga obwakabaka bwe butuukirivu, mirembe na ssanyu mu mwoyo omutukuvu. Weewaawo, era nga bwe kyagwanira Ibulayimu okugondera Mukama n'akomola Isaaka nga bwe yali yalagirwa mu ssuula ey'ekkumi n'omusanvu olunyiriri lw'ekkumi n'ebbiri, mbakubirizanga buli kaseera okutambulanga ne Bayibuli zammwe oba waakiri ne bwe muwandiika ebiwandiiko by'ebyawandiikibwa bye tuba tusomesebwa, tusobole obyekakkaliza, tusobole obbiganyulwamu nga ne bwe tuba nga tuvudde mu saaviisi binaatugasa. Mu ssuula ey'ekkumi n'omusanvu olunyiriri lw'ekkumi n'ebbiri, Ibulayimu yalagirwa Mukama nti buli mwana wa bulenzi oba buli musajja mu nju ye oba mu maka ge buli lwalibanga aweza ennaku omunaana kiba kigwanira okumukomola okusobola okunyweza endagaano gye yali awadde Ibulayimu n'olulyo lwe. Weewaawo, era bw'atyo Ibulayimu yagondera Mukama. Era tulaba nti mu kuzaalwa kwa Isaaka bwe tukwetegereza ate era ne tukigerageranya n'okuzaalwa kwa Yesu Kristo omulokozi waffe, tulaba enfaananyirizo ez'amaanyi ate nga za mirundi musanvu. Simanyi lwaki za mirundi musanvu, naye nze nalabye nga za mirundi musanvu. Ekisooka nti bombi bazaalwa busobozi bw'obwakatonda so si bw'abazadde baabwe. Weewaawo, ekyokubiri kwe kuba nti bombi bazaalwa mu kiseera ddala ekyagererwa Mukama Katonda bazaalwe. Ekyokusatu kwe kuba nti okuzaalwa kwabe bombi kwaliwo nga Mukama we yali asuubizza kubeewo. That is, mu ngeri nga Mukama we yali asuubizza we kujja okubeera. Ekyokuna kwe kuba nti bannyaabwe bombi embuto bazifuna mu ngeri y'ebyamagero. Mujjukira bulungi nti Mariyamu nnyina wa Yesu Kristo yafuna olubuto ate nga yali mbeerera, ate nga ne Saala yafuna olubuto nga yali yava dda mu nsonga z'ekikazi abazimanyi nga we zibeera, ate nga n'okuba mukadde nnyo. Ekirala eky'okutaano kwe kuba nti bombi baali baalagirwa amannya ge balituumibwa nga Mukama agalagira bakitaabwe era geego ge baatuumibwa. Ky'omukaaga kwe kuba nti okuzaalwa kwa bombi kwaleeta essanyu n'okujaguza okuyitirivu ennyo, kubanga ne mu biro by'okuzaala kwa Yesu bamalayika nabo beegatta n'ensi okujaganya amazaalibwa agaali galeeteddwa ku nsi ag'omulokozi era oyo eyali azze nga Mukama we yali alangiridde mu bannabbi. N'ekisembayo kwe kuba nti bombi baakomolwa ku lunaku oromu nana, oromu la mubawe. Okongera okunyweza, endagano mukama jialina, norulio, Ibulayimu gwealina endagano na ye, eyoluberera. Mukama yebazibwe. Era mufumitiza kwange kwebyo. Nalabye nti osanga Yesu Kristo mweyasinziira ogamba nti Ibulayimu yalaba okujja kwa Yesu n'asanyuka mu Yokaana esula y'omunaana onyiriri olw'ataano mu omukaaga we yali awakanya n'Abafalisaayo n'abakakasa nti jjajjammwe Ibulayimu yalaba okujja kwange era ne kimusanyusa nga nze nkiwa mu nfaananyirizo z'okujja kwa Isaaka mu ngeri ya Yesu Kristo. Ibulayimu yafuna essanyu ly'okubeera kw'obutuukirivu bwa Katonda eri okujja kwe. Weewaawo. Weewaawo. Mwebyo byonna tulabira ddala obukakafu nti mazima ddala Mukama Katonda waffe ajjudde obutuukirivu obungi. Bwe tusoma mu nnyiriri okuva ku lw'omunaana okutuusa ku lw'ekkumi n'ennya, tweyongera okulaba ekikulu mu bwetaavu obw'okwongera kw'obutuukirivu bwa Mukama Katonda muffe. Nti waliwo obwetaavu obw'okwongerwa kw'obutuukirivu bwa Mukama muffe. Zigamba nti Isaaka n'akula n'aggyibwa ku mabeere. Ibulayimu n'afumba embaga ennene ku lunaku Isaaka lwe yaggyibwa ku mabeere. Naye Saala yalaba nga mutabani wa Agali Omumisiri gwe yazaalira Ibulayimu nga atulugunya mutabani we Isaaka, n'alyoka agamba Ibulayimu nti goba omuweereza ono ne mutabani we, kubanga omwana w'omuweereza ono talisikira wamu na mwana wange Isaaka. Naye ekyo Ibulayimu n'atakisiima, n'agenda ewa Mukama. Mukama n'amugamba nti tona kuwala olw'omulenzi n'omuweereza wo omukazi. Buli Saala kyakugamba kikole, kubanga mu Isaaka mwe ndituukiriza ebyo byonna bye nakusuubiza. Era n'omwana w'omuweereza wo omukazi ndimufuula eggwanga kubanga ava mu ggwe. Ibulayimu n'agolokoka ku makya ennyo, n'addira omugaati n'ensawo ey'amazzi n'abiwa Agali n'omwana gwe yazaala, n'abiteeka ku kibegabega kye n'amusiibula. Agali n'agenda ng'atambulatambula mu ddungu lya Berusabba. Nti ng'omutume Pawulo bwe yakiggyayo mu Bagalatiya, saba tukyukeyoko, Bagalatiya essuula ey'okuna. Omutume Pawulo yagamba okuva ku lunyiriri lw'abiri mu omunaana okutuusa ku lw'asatu mu olumu. Nti naye mmwe abooluganda muli baana abaasuubizibwa nga Isaaka bwe yali, naye mu biro biri ng'eyazaalibwa omubiri bwe yayigganya oyo eyazaalibwa omwoyo, ne kaakano bwe kiri. Naye ebyawandiikwa bigamba bitya? Bigamba nti ng'oba omukazi omuddu n'omwana we, kubanga omwana w'omukazi omuddu talisikira wamu n'omwana w'omukazi ow'eddembe. Noolwekyo abooluganda, tetuli baana ba mukazi omuddu, naye tuli baana ab'omukazi ow'eddembe. Mukama yebazibwe. Tulaba nti kyali kyetaagisa obukambwe obugumu obwa Ibulayimu eri mutabani we ne nnyina okubaawukanya n'okutuukirizibwa kw'ebisuubizo bya Mukama eri ezzadde lye mu Isaaka. Wano ekinneewuunyisa nti okuba Ibrahim yalina okukiriza okwenjawulo eri Mukama. Buli lwe yamulagiranga okola ekintu ekizibu ennyo, Ibrahim enkeera yakeeranga subuyi. Mukama yeebazibwe. Kye tulina okukiyigirako ennyo, kubanga bingi ennyo ebitulagirwa Mukama okukola, naye bameka ku ffe abakeera nga tebunnaba na kutya, musana tegunnaba na kuvaayo, ne tutandika okubikola. Bwe yamulagira okugenda okusaddaaka Isaaka, yakeera ku makya nga tebunnaba na kutya, n'ayambalira olugendo, si kyo? Na bwe gutyo, mu kiseera kino kyali kimuluma okumwawukanya ne mutabani we kaakano yali avubuse. Naye yakeera ku makya n'akola ekyo Mukama kyali amulagidde mu ngeri y'obukambwe obugumu. Naffe weekityo bwe kiba kitugwanidde nti mu ngeri yokka gye tusobola okunyweza okutuukirizibwa kw'ebisuubizo bya Mukama gye tuli, tuba tulina okumugondera n'okuba nti twawulira ddala ebyo ebinaaziyiza okutuukirizibwa kw'ebisuubizo bye gye tuli n'ebyo ebinaakituukiriza. Weewaawo, muntegeera bulungi? Ekyo tukiraba mu jjajjaffe ow'okukkiriza, ne kituwa ekifaananyi ekitugwanidde okuba nti mu kukkiriza kwaffe okugwanidde okutweyongeza mu butuukirivu tulabira mu ye. Nti tekiba kyangu, naye kiba kigwanidde kubanga kiba kiragiddwa Mukama ne tukikola. Yalina okwawukanya omuddu ne mutabani we ku mukyala ow'ekisuubizo ne mutabani we, kubanga ng'Abagalatiya essuula ey'okuna olunyiriri olw'abiri mu omunaana okutuusa ku lw'asatu mu olumu Pawulo waakitujjiddeyo bwe kyali kigwanira Saala kyali kimulumiriza bwe yalabanga Isimayiri akyokya Isaaka. Era tulaba nti mu ngeri emu, wadde nga okucyokya okwaliwo mu kiseera ekyo kwakula era ne kufuukira ddala obulabe mu biro byaffe bwe tulimu, okw'abazzukulu ba Isaaka okuva mu bazzukulu ba Isimayiri nti babatuntuza era babatta nnyo, tulaba nti mu ngeri emu tulagirwa obutawa mubiri bugabirizi kusobozesebwa tuwangula. Mukama yeebazibwe. Kubanga tomanya kuteebereza okwangu ennyo, oba Isimayiri abagezaako okukula nga Isaaka ye muto awaka, tomanya kye yandimukoze nga bwe kyali kitagwanidde kuba, kubanga yali mukulu nnyo ku ye. Ebiro bwe tutuukiddewo wakati mu ssuula eno, Isaaka kaakano yali awezezza emyaka esatu. Kama yeebazibwe. N'olwekyo okucyokya n'okuduula n'okuyigganya Isimayiri kwe yali aleetera mutoowe kwalimu embala eyali egenda okulaba nti ate wabaawo obutatuukirizibwa w'obutuukirivu bwa Mukama eri ezzadde lya Ibulayimu. Wadde tumanyi nti yali abyereetedde, naye Mukama ataasa bw'alagira. Mukama yeebazibwe nti Mukama ataasa bw'alagira. Tulaba nti mu kiseera kino Agali ne Isimayiri mu bugumu bw'obukambwe bw'obutaweesa mubiri bugabirizi oba mateeka bugabirizi, ng'ekifaananyi we kitujjiddwayo mu Bagalatiya essuula ey'okuna, Ibulayimu wadde yali mugagga nnyo, we yakeera ku makya subuhi teyakwata ndogoyi, teyakwata ngamira, n'azitikka ebyokulya n'ebyokunywa wadde weema, n'alyoka abalagira bave awaka. Si kyekyo, yabakwasa bakwasi mugaati n'amazzi mu ddiba. Mu kiseera ekyo eccupa zaabwe gaali maliba ekisawo, n'abalagira baamuke baveewo mangu era wechitu wechitugwani denafe okwa ukanye teka liye ndagane nkade omuri obusibe nechisa chendagane mpya omuri omuoyo owe dembe wetuba abokuwe ongera mutu kilivuwa mkama Katonda bolaba ebiragirwa omutume Paulo wagalati esule yokutano saba mujiwani ke mtusomenga homu wakeyamu mujia kulaba nti mubyonna afuba okala atirira nti wechigwani dekubango obulabe obuliwo wankala kalira wakati wo mubiri no mwoyo wakati weteka nechisa we wow noreche tubate tugwani de kubiwa mwatwa bisobola kubyenkanya wetusoma enyiriri 15 okutusa kulabiri tweyongera ate okulaba obutuukirivu bwa mukama mu bulokozi eri n'abatali ba bwa busika bwa bisuubizo bye mukwano kulokukaba kwabwe mu kisa kye ekingi zigamba nti awamazzi ag'omu ddiba bwe gaggwaamu Agali n'ateeka omwana we wansi w'ogumu ku miti Agali neyeyongerayo ebbanga nga walasibwa akasaali nga mita 10 n'atuula okumwolekerera kubanga ayogera nti neme okulaba omwana ng'afa naye bwe yali ng'atudde omwana n'ayimusa eddoboozi n'akaaba Katonda n'awulira eddoboozi ly'omulenzi ng'akaaba malayika wa Katonda n'ayita Agali ng'asinziira mu ggulu n'amugamba nti kiki ekikuteganya totya kubanga Katonda awulidde eddoboozi ly'omulenzi waali golokoka situla omwana omunyweze mu mikono gyo kubanga ndi mufuula eggwanga eddene awo Katonda n'azibula amaaso ga Agali n'alaba oluzzi n'agenda n'ajjuza ensawo ey'eddiba amazzi n'anywesa omulenzi awo Katonda n'aba n'omulenzi era n'akula n'abeera mu ddungu n'aba mwatikirivu mu kulasa yabeeranga mu ddungu lya Palani nyina n'amufunira omukazi okuva mu nsi ey'Emisiri kama ebazwe bwe tujjukira era mukama yali yasuubiza Agali mu ssuula ey'16 okulaakulanya mutabani we eyamuli munda mu kiseera ekyo noolwekyo bw'atyo Agali w'abeerwa ekisa okukuza mutabani we abeerwa ekisa okukuza mutabani we nti wadde teyali wa lulyo lw'owobusika bw'obutuukirivu bwa mukama yalina ekisuubizo kya mukama ku bulamu bwe mukama yeebazibwe olw'okuganja mukama kwe yalina eri kitaawe era kwe yalina ne mukama n'obwesigwa bwe eri Agali tulaba nti ebisuubizo byonna byatuukirizibwa mukama yeebazibwe bwe tutyo bwe tulaba ekifaananyi ekitugwanidde okuyimiriramu mu miwaatwa egiba gitugwanidde okuyimiriramu ku lwaba bannaffe ab'enganda abako n'emikwano abatannaba kuyingizibwa mu bwakabaka bwa mukama ne tukoowoola mukama ne tuyimusa amaloboozi gaffe gyali nabo ne tubazzaamu amaanyi okumwesiga okumukoowoola mu bizibu n'emitawaana kabe kasinge nabo balokolebwe okubeerawo abalamu mu nsi muno mukama yeebazibwe kubanga mukama tayawulamu mu bisuubizo bye nti oba n'abituukiriza abalungi oba ababi sikyo nga bwe kitukakasa nti atonyesa enkuba abatuukirivu n'ababi weewaawo emiganyulo ffe tuyinza okujawulamu naye obuwi buba bwa mukama mu kwagala kwe okujjudde ekisa bwe gutyo bwe gwali nti mukama yayongera okwolesa obutuukirivu bwe n'abataali nga basaana okuba ab'obusika bw'ebisuubizo by'ebyendagaano ne Ibulayimu era mu nnyiriri z'ekitundu ekiriraana ekisembayo okuva ku lunyiriri lw'22 okutuusa ku lw'32 mwe tulabira obutuukirivu bwa mukama obwole sebwa abatuukirivube. Tusoma tumusele echo Abimeleki ngalini Fikoli omukulu w'eggye n'agamba Ibulayimu nti Katonda ali naawe mu buli ky'okola. Kale kaakano ndayirira mu maaso ga Katonda nga toli nkuusakuusa so wadde okuusakuusa omwana wange oba omwana w'omwana wange naye nga nze we nkukoze obulungi nga naawe w'oli nkola nze n'ensi mwozze. Ne Ibulayimu n'amuddamu nti kulayiridde. Awo Ibulayimu n'emulugunya eri Abimeleki olw'oluzzi lwe abaddu be lwe baamunyagako. Abimeleki n'amugamba nti simanyi n'omu eyakola ekintu ekyo, gwe tewambuulira era sikiwulirangako okutuusa lw'okintegeezezza olwaleero. Awo Ibulayimu n'addira endiga n'ente n'abiwa Abimeleki ne balagaana endagaano bombi. Awo Ibulayimu n'ayawulako endiga enduusi 7 okuva mu kisibo kye. Abimeleki n'abuuza Ibulayimu nti endiga ezo 7 enduusi z'oyawuddeko amakulu gaazo ki? N'amuddamu nti endiga ezo enduusi 7 onoozitwala okuva gye ndi kalyoke kabe obukakafu nti nze nasima oluzzi luno. Ekifo ekyo kyekyava kiyitibwa Beeruseba kubanga eyo bombi gye baalagaanira. Bwe baamala okukola endagaano e Beeruseba, Abimeleki ne Fikoli omukulu w'eggye lye ne basitula ne baddayo mu nsi y'Abafirisuuti. Kama yebazi, tulaba nti wadde waliwo embeera y'obutakkaanya mu kuba nti abaddu ba Abimeleki baali baanyagako Ibulayimu oluzzi, Abimeleki bwe yasaba Ibulayimu bakole endagaano y'emirembe wakati waabwe, Ibulayimu yeetoowaza n'agikola. Weewaawo, oluvannyuma lw'okugikola ng'amaze omulayirira obutamutambaala wadde ezzadde lye, era n'alyoka ayanja ensonga ye yali emuluma gye yalina esobole okukkaanyizibwangako ebiseera byonna obulungi ennyo. Era kyekyabaawo. Mu kaseera kano mu buntu wandirowoozezza nti Abimeleki abakujja n'asisinkana Ibulayimu, Ibulayimu yandisoose mugamba nti sebo nina ensonga nti abaddu bo banzibako oluzzi, n'olwekyo okujjako nga banvudde mu maaso era nga bagenze wala nnyo tetusobola kukola ki ndagaano wakati wange naawe. Weewaawo, n'ensi bwe gwali, yasooka neyeetoowaza n'akola naye endagaano, era olwamala okugikola ng'amuwadde n'ekirabo eky'endagaano eyo n'alyoka amulagira nti sebo waliwo ensonga egwanidde okuttaanyizibwako. Weewaawo, kimpa ekifaananyi kye tugwanidde okuba nakyo mu ntabagana zaffe ng'abo abeeyita abalonde oba abayite ba Mukama batambulira mu butuukirivu bwe tugwanidde okweyongera mu ye nga twawukanyizza eby'omwoyo n'eby'omubiri, nti twetoowaza eri abo bonna be tutabagana nabo ne bwe baba nga batuyigganya. Mukama yeebazibwe, kubanga bwe tukola bwe tutyo ekisa kya Mukama kibeerawo okufuusa abalabe baffe emikwano gyaffe. Mukama yeebazibwe. Engero we zigamba nti abasanyusa Mukama afuula abalabe baabwe okuba mikwano gye. N'olwekyo mu ngeri y'okukirabanga olutalo luno, olutalo Mukama aba aluwangudde ate olw'emirembe n'emirembe. Ate ng'osanga babakaayanirawo nga tebannabakola ndagaano yonna wandibaddewo oba abafa, sikyo? Weewaawo, naye si bwe gwali. Era mu byonna ebyaliwo tulaba nti Ibulayimu yayolesa obwetoowaze, yayolesa amazima, n'ayolesa amagezi n'omutima omugabi ogutugwanidde okwolesa okuba nti tweyongera okuba abalabikirwako obutuukirivu bwa Mukama Katonda gwe tukkiririzaamu. Mukama yeebazibwe, kubanga ebyo byonna bye bibala by'obutuukirivu bwa Mukama mwabo baatuukirizaamu ebisuubizo bye. Ekinzijukiza Matayo esula eyokutaano olunyiri olw'omunaana n'olw'omwenda. Ezigamba nti balina omukisa abalina omutima omulongoofu, kubanga abo bayiraba Katonda. Nti balina omukisa abatabaganya, kubanga abo baliyitibwa abaana ba Katonda. Mukama yebazwe, kubanga ekyali kijjidde ekigambo kya Abimeleki okweyanjula eri Ibulayimu, yali alabye omukono gwa Mukama ku ye. Weewaawo, n'olwekyo ne Ibulayimu mwe yeeyongerera okuba n'omutima ogw'amazima omulongoofu, okutabagana naye mu magezi ge tugwanidde okutabagana namu na buli ssekinnoomu, era okuba nti ekyo kyalabisa ddala ekifaananyi ky'obwa Katonda ekyali kimuleetera okuba omuyite wa Mukama. Mukama yebazwe, kubanga amazima g'enjiri gakikakasa nti okuba n'emitima emirongoofu olw'ekisa kya Mukama kitufuula abaana ba Katonda abaleeta entabagana eri buli omu ne munne. Weewaawo, naye ate okusingira ddala n'eri Mukama Katonda waffe. Weewaawo, era Mukama Katonda waffe bwe tuba nga tuleetera entabagana wakati waffe ne bannaffe, era ne wakati we n'abantu bonna, era n'abantu naye, kiba kituleetera okuba nti tweyongera mu butuukirivu bw'ebisuubizo bye okutuukirizibwa mu ffe. Weewaawo, era ng'ennyiriri ebbiri ezisembayo bwe zigamba nti emirembe n'emirembe bwe tutyo bwe tunyweza okwagala kwa Mukama okutuukirizibwa gye tuli. 3:3-4 suula ya 21 oba ya 21 ey'olubereberye zigamba nti Ibulayimu n'asimba omuti omumyulira mu Beeruseba n'akabirira eyo erinnya lya Mukama Katonda ataggwaawo. Era Ibulayimu ne yeeyongera okutambulatambula mu nsi y'Abafirisuuti okumala ennaku nnyingi. Kama yebazibwe, tulaba nti entabagana eyali yaakamala okubeerawo wakati wa Abimeleki n'ab'ensi ye ne wakati wa Ibulayimu n'enju ye yaleetera ddala ekifaananyi ky'obwa Katonda okwolesebwa mu kifo ekyo kyonna ekyayongeza Ibulayimu okuba n'okuganja. Mukama yebazibwe, era mu kuganja okwo mwe yeeyongera mu butuukirivu mu mirembe ne mu ssanyu. Bw'olaba nti mu kaseera kano mu lunyiriri olw'3:3 teyasimba oba teyazimba wolutaali naye yasimba omuti mu ngeri y'okuba nti yabanga awaayo ensinza empya eri Mukama ey'ekijjukizo eky'olubeerera. Mukama yebazibwe, bwe twesiga Mukama ne tutambulira mu butuukirivu bwe ne tumugondera amakubo ge oba ebiragiro bye ne tweyongera okunywereramu ebyo by'atulagira okutuukirizaamu obutuukirivu bwe, kiba kituleetera okweyongera okunywezebwa mu butuukirivu mu mirembe ne mu ssanyu. Mukama yebazibwe, Mukama yebazibwe. N'olw'okusomesebwa kwaffe okw'amakya gaayo, nsaba tuyimirire twebaze Mukama, kubanga ebyo byonna ebituragiddwa amakya ga leero mu bimpimpi bye bwe tugwanidde okufumiitirizaako era okufumiitiriza okutambulizibwamu kw'obulamu bwaffe emirembe n'emirembe. Kama yebazibwe, tuyimusa emitima gyaffe gy'oli ayi Mukama amakya ga leero n'okwebaza, kubanga oli mwensimbu era mwensigwa nnyo, era yegwe omutuukirivu 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 Mukama Katonda w'eggye, nti ekisa kyo kijjudde obutuukirivu bwo, amaanyi go gajjudde obutuukirivu bwo, okwagala kwo kujjudde obutuukirivu bwo, n'obuyinza bwo bujjudde obutuukirivu bwo. Buli kimu ekikyo ayi Katonda waffe kijjudde obutuukirivu bwo. Kyetuva tukusinza ne tukugulumiza ne tukutendereza, kubanga ffe bibyo ayi Mukama, ffe kisibo ky'obwakabaka bwo ayi Mukama, ffe bayite bwo ayi Mukama, ffe baana bo, ffe ayi Katonda waffe bwewasuubiza obutatuleka wadde otulekerera. N'olwekyo otusaasire, otujjuze amafuta g'ekigambo kyo, okuletera ddala muffe enjawulo ezannamaddala mu buli nsonga na buli mbeera z'obulamu bwaffe, tusobole okweyongera okunywezebwa mu bwakabaka bwo obutuukirivu, emirembe n'essanyu, emirembe n'emirembe, mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Kama bawenye omukisa.